City's in the house.
It's the kids, baby.
Your jeans, your swag. Show me everything that you've got. Your jeans, your swag. Show me everything that you've got. Your jeans, your swag. Show me everything that you've got. Your jeans, your swag. Show me everything that you've got.
Si lazima nikuonyeshe ma eczema. Sitozima ukinionyesha mateksti zao. Nijue vile wanakutamani kapilao. Nitie akili nisije kujisahau. Nitie mapenzi ya ndoa uzae. Utie mahaba ya tanga nikae. Nitie matunzo ya ghali ungae. Kwanzia misingi mpaka vigae. Mezani menu ni view kudivai. Na sio December ndo kwanza July. Tunaojilipa ndo tunajidai. Joni mi rapper wa suti na tie. Turn on the light, turn off the light. Shuri ame star, you can see me in the dark. Baby, sitoki njia kuu, baki njia kuu. Nipandishe bei, sitaki unafuu. Najua uko na option nyingi, ila uko nami kwa sababu za msingi. Najua yuko na mambo mengi, ila yunawe kwa sababu za msingi.
Apeza liweze likawa kaukani kuvae, baby.
Talk to me, girl.
Ulisha tunga na uzungu
me.
Yangu nivae mwilini.
Kila mikato high class. Vitendo ni upendo na tendo ni nafasi. Misi changima na iso kiti cha basi. Tusiende kwa miti kabla ya mitikasi. Twende kwa Mungu kisha ndo kwa wazazi. Nipende kwa moyo ndo uje kwa mavazi. Pale pa kushuka ndo tunapanda ngazi. Ambia hawa wezi mumeo jambazi. Nina pisto, nina kristo. Kama papa, benedicto. Kuna mema na mapito. Mepese na mazito. Shinda yote, tuvuke mito. Unania, nina wito. Say no more shorty, finito. Finito.
Your jeans, your swag.